Mheshimiwa. Who are you? Nisishikwe na mtu.
Let us be calm first.
We can come for what?
I'll get into this assembly. I want to represent my people. My people of Katangi are waiting for me.
Alikuwa hapo ndani. Nimekuja nimechukuliwa na Sergeant at Arms. Na kiongozi wa Kiptum. Sasa wananibeba juu juu, wananipiga. Wakakuja nikaresist, wakanibeba juu juu, wananipiga. Wakanunulia maguo zote. Wakakuja kwa gate. Wakanifinya na mguu hapa.
The speaker is using illegal orders. Illegal orders to send us home. We were sent here by